your feelings.
By executive.
Wakati.
She said she wanna me, dada.
Wakati.
Me, dada.
Wakati.
And you gonna me, dada.
Wakati.
Me, dada.
Wakati.
She put me in the middle.
Like my banana, namula benanga mbabana. Demakere jitwe sanga, nonye za teria mufanana. Yonose kwempana, achira komataga sumsana. Ono wange ya sogola, biasuka konange biantamula. Chitame tame yome pependova, give it to me heart, give me hangover. Oh yeah, baby game over, like one time make a mad over.
Wakati.
She said she wanna me, dada.
Wakati yao.
Me, dada.
Wakati.
And you gonna me, dada.
Wakati yao.
See it, see it.
Me, dada.
Wakati.
She put me in the me, dada.
Wakati yao.
Me, dada.
Wakati.
I ain't the me, dada.
Wakati yao.
Mwechiri, agambia teka wakati yao. Dodo, baby sembira waneno. Onyiriro kufa, baby olimu Amerika. Muna Uganda, chiwato sese za dala. Olinga chakulia, kamere sembira. Onzi jakuno monga kakola. Ebintu byokola, bisinge byabali. Nange kizekitivo, ntwala kabudeyo. Nalisi vyechira, yeah. Na yegwe yanchima. Nomba ne time, noja keno jasura. Nalisi vyechira, yeah. Na yegwe yanchima. Nomba ne time, noja keno jasura.
Level. Wakati.
She say she wanna me, dada.
Wakati yao.
Me, dada.
Wakati.
And you gonna me, dada.
Wakati yao.
Me, dada.
Wakati.
She put me in the me, dada.
Wakati yao.
Me, dada.
Wakati.
I ain't the me, dada.
Wakati yao.
GMG.
Wakati. Wakati yao. Wakati.
Inception.